Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngolohlelo lapho sithi khona mphatla latsane kuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe lelithuma ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Spinesberg nakumphatho ohlelo kusibusisa ngalolu hlelo aphinda sibusiseke nangalelithuba. UNkulunkulu akubusise kakhulu mphatho ohlelo. Mlaleli siyaqhubeka ke nezwi likaNkulunkulu la sizobonisana khona ngentshumayelo kaPetro. Sizokhumbula mlaleli ukuthi kwake kwenzeka ukuthumeka kaNkulunkulu wehle uma ufunda kuZenzo chapter 2. Abantu bakhuluma ngezilimi ezahlukaneyo. Basegalile bezolwimi lwabo, amaparti ezolwimi lwabo, namameda ezwa ulwimi lwabo, namaelamithi bezwa ulwimi lwabo, namesopotamiya bezwa ulwimi lwabo, nasejudiya bezwa ulwimi lwabo, nasekhabodosiya bezwa ulwimi lwabo, nasepontu bezwa ulwimi lwabo, nase Asiya bezwa ulwimi lwabo, nase Frigia bezwa ulwimi lwabo, nase Pamphylia bezwa ulwimi lwabo, nase Gibhithe, nase Zweni lase Libya, ngase Kurene nabo bezwa ngolwimi lwabo, nabase Roma futhi nabo kunjalo bezwa ngolwimi lwabo, nase Crete nase Arabia bezwa ngolwimi lwabo. Mlaleli abazalwane behlangene iBhayibheli lithi kwehla umoya kaNkulunkulu ohlala phezu kwabo, yilo naloyo wezwa ngolimi lwakhe. Bamangala ukuthi awu madoda, labantu ayisihlobo zethu, ayisebesizwe sethu, kodwa bekhuluma ulwimi lwethu esilizwayo. Manje izwi lenkosi lithi ke abanye khona lapho basebebagxeka ke bathi hayi badakiwe baphuze iwayini elinamandla. Kepha ke uPetro umese phakama usithi kubo, ake sifunde uchapter 2 verse 14. Wasukuma uPetro nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe waphimisela wathi kubo, madoda akwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami, ngokuba laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngumprofethi uJoel ukuthi, kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla, ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi nomlilo nokuthunqa komusi, ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi. Lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi. Nawo amazwi angibusisayo. Kuyakuthi yilowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Ake umamelisise kahle mlaleli. Kuzo zonke izinto uPetro azikhulumayo, ufakazela lokho kwashiwo umprofethi uJoel, ukuthi ngezinsuku zokugcina phela umprofethi uJoel ku-Old Testament. Kungakho kubalulekile ukuthi ufunde Old Testament uphinde ufunde ne-New Testament. Manje la uPetro usegagula amazwi kamprofeti uJoel ku-Old Testament. Usiyabachazela ke manje ukuthi ningamangali labantu abadakwa, hayi phela abantu bayabhuqa bakithi. Ngiyakutshela wena, uthi ungumzalwane, uthi ungumfundisi, uthi usindisiwe, uthi why so, bayabhuqa abantu. Manje ke labo abenhliziyo ezintengantengayo, ufica umuntu asaphela amandla vele ayekele. Kodwa kubalulekile kunako konke mlalelo ukuthi uma ulifunda iBhayibheli, akusiwo wedwa ababhuqa mlaleli nalabo abahamba phambi kwethu babehlangana nazo le inkinga efana nalezo kodwa baqhubeka mlaleli la uPetro kusuyaphakama ukuthi ningathi badakwe iwine elinamandla kusese hora lesithathu man basayakadakwa labantu abaphuzanga futhi the wine kepha kusuke kwehla umoya oyingcwele wahlela phezu kwabo kungako nani nizwa ngolimi lwenu mlaleli manje la ku verse 21 usethi ke uPetro amazwi abalulekile bamba mlaleli ulalelise kahle kuyakuthi yilowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa mlaleli isikhathi sokuthi ubize igama lenkosi awubizi igama lomunye umuntu akukho la iBhayibheli ethi kumele ubize igama lothizeni ikhana uzawuphepha noma uzawusinda kepha izwi lenkosi lalithi ke kuyakuthi yilowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa mlaleli Ababethu sisithathe nezithombe ezithize sizibeke emotweni sithathe nezithombe ezithize sizibeke emthangaleni sibheke zona mlaleli kube sengathi izona eziya kusisindisa abanye futhi bezithombe lezo sekudala abandlule into zemhlabeni abanye futhi mlaleli basaphila basazobhekana nako ukufa mlaleli kepha la izwi lenkosi lithi ke kuyakuthi yilowo nalowo obiza leli gama uyakusindiswa uma sichubeka kuverse 22 besathi ke madoda kwaIsrayeli zwanini lawa mazwi uJesu waseNazareth idodana efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu njengalokhu nazi nina uqobo lwenu yena lo ezenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kukaNkulunkulu nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala lowo uNkulunkulu wamvusa ethukulula iminjunju yokufa lokhu kwakungena kwenzeka ukuba abanjwe yikho ngokuba uDavide uthi ngaye ngayibona inkosi phambi kwami njalo ngokuba ingakwesokunene sami ukuze nginganyakaziswa ngalokho inhliziyo yami iyajabula nolimi lwami luyethaba ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami eHades kuverse 27 ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami kuphi eHades futhi awuyikuvuma ongcwele wakho abone ukubola wangazisa izindlela zokuphila uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho madoda bazalwana ake ngikhulumekile ngokusoba ngokhokho uDavid ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kini nanamhlanje ngakho lokhu engumprofeti ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakho uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi ebona kusephambili wakhuluma ngokuvuka kukaJesu Kristu akashiyanga iHades nenyama yakhe ayibonanga ukubola uJesu uNkulunkulu wamvusa esingofakaze bakho thina sonke mlaleli ngenxa yesikhathi ake sithi kuma la ubambisise lokhu ukuthi obiza igama likaJesu obiza igama lenkosi uyakusindiswa mlaleli ake ngithatheke le ntambo ngiphinisele kumphato ohlelo Pato hlelo intambo kwezakho baba ilaphe kamlaleli
From your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 AM
Do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. we will faithfully pray with you.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.